kundi tandika producer Kagame doni karosi muka fire kwa kubocha bade nera videmu abana bale na vye mwogera nze vinyiza mumpita fara basinga bampita yara 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 walala yara yara yadendi mwabu nyonyo kusaba nkusaba jangwe wange nzekwe wange yekwe wange dali dali eno mukapara siraba ya kusinga baby njagala njagala nyonyo kusubiza ndibera upaka mpaka nkusanyise njagala 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 eno mukapara siraba ya kusinga baby njagala njagala nyonyo kusubiza ndibera upaka mpaka nkusanyise njagala 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 masokoro timbere kakuwe chibozi vyana viwara mukapara vinyirira vitukura vichakaza valina mukuwale tikuwale tisagara sivira vasagara pagara pawala isikulimba sikulimba bebi wako mutima kukubere wa mundi uo ndi uo forever never ever orwalero nkusaba sepeze vikemo vinji zevyenda bebi nasura bebi nasura bebi nasura zempulira nzena titemu eno mukapara siraba ya kusinga baby njagala njagala nyonyo kusubiza ndibera upaka mpaka nkusanyise njagala 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 eno mukapara siraba ya kusinga baby njagala njagala nyonyo kusubiza ndibera upaka mpaka nkusanyise njagala 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 olicha muwendo nyonze kabubulire bulija magoita ko asigala ngalulukana balulukana kutwale wakupeke wasembera wanaze kakukwateko ebintu byokola ebyo bindagato kyanda bakona bakusiya bakuleke bakulimbalimba nyolo busete bubawe nja mubikebe nja kubatema nja kubatema ulira we naze naze nasikitegera njagala nkusinga nekuwakalabo kamatoke olye kumatoke kofuna matoke kwata matoke eno mukapara siraba ya kusinga baby njagala njagala nyonyo kusubiza ndibera upaka mpaka nkusanyise njagala 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 eno mukapara siraba ya kusinga baby njagala njagala nyonyo kusubiza ndibera upaka mpaka nkusanyise njagala 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 olwalero kusaba sepeze vikemo vinji sevyenda bebi nasura bebi nasura bebi nasura nze mpulira nze natitemu teri wadde yadde kyenkolanga sikulabako ebirowoozo n'omutima gwange wabiwamba nnyo 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 ebintu byokola ebyo bindagato kyandabako nabakusiya bakuleke bakulimbalimba nnyo olw'obusente bebawe nja mubikebe nja kubatema nja kubatematematema eno mukapara siraba ya kusinga baby njagala njagala nyonyo kusubiza ndibera upaka mpaka nkusanyise njagala 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 eno mukapara siraba ya kusinga baby njagala njagala nyonyo kusubiza ndibera upaka mpaka nkusanyise njagala 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 masokuru timbe ndidamba wechibozi vyana viwara mukapara vinyirira vitukura vichakaza valina mukuwale timuwale tisagala sivira balayani